Maisuke Maisuka Distortion Riot Tyler ICU Baby Blue Ngithi mina uTyler unqusto small mancane makhula kanzima umatsama ayikwela uphunyuka abampethe unogwajodla nezinje nje intwana encane seyifikile siphethe ushukela siphethe ienergy mawunomona sikubona ngenhliziyo mawunomona sikubona ngokuthi usibheke masingena ushaye obhasi ngithi Maisuke Maisuka maphela nesipha
Tyler
Ay, I'm busy, I'm a team. I took them a carry and